si vibaya, siku moja kikana mpendae na kumwambia
asante.
Uyote la kufanyia kubote mtai, napendana naheshimiana.
Nana, nana omba leo nipe nafasi, nipe quality time ili wasitukase, nikueleze kitu muhimu toka kwa yangu nafsi, nitazame straight machoni usiwe na wasi.
All the time
unafanya mimi nitabasamu,
talk to me girl,
you make my life nione matamu.
Hey, yeah.
Ninavyokufeel, ujue vile ninavyokufeel.
Yeah, spin the wheel, mean I'm with you to survive. Popote tupo wote tupo api kama vile butterflies. For my pains, my time, you know nifanya kila time, inatabasam. Wene nipa fura, kweru na nipa ra, na nifanya mwenzi yoni sao mpaka kara. Nimepitia mambo mengi sana na we, mengine mazuri mabaya ndo mana nasema
asante
kwa mapenzi tele yako.
Yangu mi,
siwezi kukwacha, siwezi kukwangusha, niamini.
Wendo taa, wendo nanifaa, koko nishika, Mungu tupushe baratu zidi songa, right? Muyoni weni ice cream, unanipoza, useche na kunipota, I'm sorry. Kwa yote nile kukosea, I'm a struggle all the time, ili nisije potia. Sweeter, know that I care about you, baratu na long journey with you, my boo. Sometimes, na kuwa arrogant, na kukosea mpaka kuni ono taa. Najona mwenye baati, nga wengine wataki, chansi kwanga wapati, tuende hati. Too hot, I trust you, believe in you. When do my boo, when do nani bani ni kumbia hivi. Una testi kwenye huo, una testi kwenye mapish. When you game, when do queen, I na ubi.
Kwa mapenzi tele yako, siwezi kukwacha, siwezi kukwangusha.
Kama kuna imbali, mwambi umemiss.